and a penta kiki. See the skia do dolly pig up on say kwam siki. See the old Nigeria kick for stand and a penta kiki. Wanna kwana chesa kama chare champin. See the old napki chesa kama chare champin. Wanna kumna chesa kama chare champin. A wapo da luka kama chare champin. Una chesa chare champin. Chare champin. Una luka chare champin. Chare champin. Chesa chare champin. Chare champin. Mama chare champin. Chare champin. We chare flanifi. Chare na penda msiki. Chare mtu wa makuzi. Chare na penda kiki. Chare no maya nyatari. Akistu wa kijoti. Chare mtu wa chupa. So akupe pesa. Kimkuta batu wana pesha. Wana kwa na chesa kama chare champin. Sidi ona kichesa kama chare champin. Wana kumna chesa kama chare champin. Apapo na luka kama chare champin. Na uliza muna ijua. Muna ijua na kuwada. Muna ijua. Muna mtuala na lindi. Muna ijua. Mama. Muna ijua. Dodoma. Muna ijua. Muna ijua. Morogoro. Muna ijua. Muna ijua nye Tanga. Muna ijua. Muna ijua. Oya. Isiyo butterfly squeeze chare anaiti. Wala soki duku kasema unacheza na magoti roboti kokoti wala uchezi na manoti squeeze chare ashikiki kama yoti na oya chare champin chare champin cheza chare champin chare champin sijaona ukicheza kama chare champin wana kuwa boda boda chare champin wana kuwa bajaji chare champin mama chare champin chare champin. Siyaskiadu doli pigwa kose kwa mziki. Sijaona chare akiko sana na penta kiki. Siyaskiadu doli pigwa kose kwa mziki. Sijaona chare akiko sana na penta kiki. Acha iyo. Achimu hali paulo. Afaita kinene apa. Alikiwa sambamba na Dusko Babylon. Dusko. Wachape. Toto Bagara, Wanakwa Torino, where's the big boss? Wanakwa Nege, Wapi Meneja Duru, Salimia Sana Meneja Rau, Kunduchi Moja Yo, Apromota Niko, Salimia Sana Bossi Kapaka, Waite, Tuna Fibunta. Kufuru mpaka chai. Weda na sukusha uno juu ya meza. Jamani ataka mota mwaga bia sitaongezwa mama. Weda na sukusha uno juu ya meza. Jamani ataka mota mwaga bia sitaongezwa. Oya leo tuko wapa mpaka majogo. DJ fuku adundo mapiano tonze show. Oya leo tuko wapa mpaka majogo. DJ fuku adundo mapiano tonze show. Oya yuko api. Chakula era zangu yuko api. Wanangu yuko api. Yuko api. Yule demu mwenye kikuku yuko api. Aya wee.